Black hole 5G CBO.
Kila ukweli siyo lazima useme, ikizidi sana lazima ufunguke. Nilikuwa dhahabu mikononi mwa kipofu, hakujua thamani yangu, alinidharau. Udongo wa mfinyanzi ardhini, kujua thamani yake, waulize wafinyanzi. Nishapata pacha wangu wa milele, katambua thamani yangu, tunapindana.
Le boss Eric Mandala, Roger Bando, Yoka.
Pacha ni moja ya madini, Mola Baba alificha mbinguni. Umeshushwa chini ili uwe wangu tu. Sauti tamu kama nyoya linachokonoa sikio. Mikono yako inanimaliza homa bila dawa. Ndo maana nakupendaka sana.
Nakupenda bebe.
Me pardon pacha, ujue
nina kupenda bebe. Bebe.
Pacha, pacha we.
Nina kupenda bebe.
Raul Mashupe, Dimo da fashion.
Nani mwenye kipimo cha mapenzi ale.
Alete, yeah, yeah,
yeah. Ile watu wote waone.
Aje, yeah, yeah. Ananipaga mimi.
So kipata kama kema kama metre. Ndina sengi batia na mote mana yepo bambu na kanjite. Yago linga pesa kangai.
Pacha, pacha wangu we.
Mshuma bei raisi, unaweza unguza nyumba ya mabilion.
Chunga na maneno ya wapambe, yanaweza haribu penzi letu. Mtoto wa mamai, si unajua fresh, na kupenda sana. Mwana mamai, so cute kinga,
wanana na sangwe.
So cute kei,
wana mamo bominga.
Pardon pache usisau.
Pardon pacha, ujue
nina kupenda bebe.
Bebe. Pacha, pacha we.
Nina kupenda bebe.
Bill Gates Katunzi, Muzamiri.
Nani mwenye kipimo cha mapenzi ale.
Alete,
ime watu wote waone.
Aje, aje,
ananipaga
mimi.
So kipata kama kema kemo metre. Nina sengi batia na moke mana yepo bambu na kanjite. Yago linga pesa kangai.
Patrick Jomali Chisekedi, ya Noela Binene, First Lady Mary B, Paso Papa na Jemima, Landry Hélène, Betty Mazego Boss Lady, John Chibango, Mon Général, Dr. Runi na Zanzibar.
Topic Slicer, Dream Big.